sondele ebusweni bakhe ngokuba kwentokozo. Verse 3, yazini ukuthi uJehova uNkulunkulu nguye osenzileyo akuthina, singabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe. Verse 4, ngenani emasangweni akhe ngokubonga nasemagcini akhe ngokudumisa, mbongeni busise igama lakhe. Verse 5, ngoba muhlo Jehova umusa wakhe umphakade, nokuthembeka kwakhe izukulwaneni ngezizukulwane. Amahubo 101, verse 1, ngizakuhlabela ngomusa nokwahlulela, ngikudumise wena Jehova. Verse 2, ngizakuqaphela